kwa wale walikuwa wanasema wanataka kwa supplies za bei nafuu, bado ziko hapa Step Up Electronics. Kama hapa niko na ya 12.5, it goes for only 800 Kenyan shillings. Niko na 12.10, it goes for 1000 Kenyan shillings. Niko na 12.20, it goes for 2000 Kenyan shillings. Niko na hapa 12.30, it goes for 2300 Kenyan shillings, na niko na ya 1240, it goes for 3000 Kenyan shillings only. Imagine hizo bei nafuu unaweza zipata vipi pengine? Only here at Step Up Electronics. We are located at Shikarome Road, Tiriki Lane, and we also do delivery countrywide. Come shop with us. Bye guys.